Yeah. Oh, na na na. Ndizabwera pano nditalezera nye kuti mwina unga ndilo pote ndikakhala soba umandikana iwe ndizakenda padenga lakwandi woloka luwazo ndilune nabola uza ndilole iwe oh no. Nabola uza ndilole iwe yeah. Oh right.
Ndimagira nisanje, ndimagira nditensi Ligamata tsikwe osa rumisa teksi Zabwela kwanu ntamamoa Zima ndiboa nime sasa kuti ndisamwe iweyo ungulola Daroba nkumango digira banjila Chakuja osa koma mango gona ninja La lelo, ndimwa ngwazi ndi time out Zomango ndidikilitsa panopa time out Niyala yanga manja ndia mbila geti kutela malata oh, Iwe, ndilibe nazo nchito kaya mai yako ama laulata oh, Iwe, nanga lelo kukulo Mawanda kulota Chowe ndi mafuna iweyo utangolola Kazi wokana mamuna ngati newe ndota Wasungu za kutu wangau ngati mota Lelo ndamwela zanga ndendi panga zako Bageti la kwanu ndile mbapo zina langapo Iwe ndari nungo funa ungo lola Iwe nungo funa ungo
Nditabwela kwanu nditalezera Kuti mwina unga nilo Pote ndika kala soba umadikana iwe Ndizakenda padenga lakwandi woloka luwazo ndilune nabola uza ndilole iwe oh no. Nabola uza ndilole iwe nabola uza ndilole nabola uza ndilole Kodi nilenge meto kuti kundilole iwe
Kati ponye kajanja
I want you to be my Ndili mbikira ndikoze gati ndiwe You are told this world kukongola gati Kuma ukandika na pa wakaku Tango ndiguza iwe
Kuna muna ota nita Just let me know Just let me know
Tango ndiguza iwe
Mbani anga dae sisa
Kwanu nditalezera nye kuti mwina unga ndilole Pote ndikakhala soba umandikana iwe Ndizakenda padenga lakwandi woloka luwazo ndilune Nabola uza ndilole iwe oh no. Nabola uza ndilole iwe
Nabola uza ndilole
oh, right. Nabola uza ndilole